Que faca, a.k.a. Mr. Yeska. Wow, I like your music. Que faca.
Nati, chalo chakuri apawa chenzela. Kula ipakshanga kalulu wa chenzela. Isata pela mumeno apela idea. Natu ya dule kule zendeyo idea. Chalo chakuri apawa chenzela. Kula ipakshanga kalulu wa chenzela. Kula if area ya ndibulo. Apanda kwata nevo na lelo tia kutulo. Nda spenda nda spenda. Indara, nda spenda nda spenda. Indara, nda spenda nda spenda. Nota ma wanu kwa chai. Kimoja. 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 Nda spenda nda spenda. Kimoja. 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 San. Let's buy mwena kuline. Komanga yafuma nishi yafuma kuline. Mtu wachikati awa mwena mabine. Example mwari kwa tabati mwena kuline. Ngata kuri GP beta fe nindara ma. Kumanda nindara ma. Nindara ma. Nati. Apa nomba twali pupuka Tanzania. Ama flow to flow ya kumuso tunya. Apa nomba ndi Victoria Force. Valentina Valenji tapos Nati. Nengese kwali woku pampula. Ngani mpianda voma fena pula. Pabondinga pafula inkonomi. Vele ngeni kwa mchipingo deadlonomi. Chalo chakuri ya pawa chenzela. Kula ipakshanga kalulu wa chenzela. Isata pela mumeno apela idea. Natu ya dule kule zendeyo idea. Chalo chakuri ya pawa chenzela. Kula ipakshanga kalulu wa chenzela. Kula if area ya ndibulo. Apanda kwa tanefu na lelo tia kutulo. Nda spenda nda spenda. Indara, nda spenda nda spenda. Indara, nda spenda nda spenda. Not ya ma wanu kwa chai. Kimoja. 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 Nda spenda nda spenda. Kimoja. 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 Leka nomba tupende kwenda rama. Na fula mami momu masacha. Deka nomba tupende kwenda lama. Na fula mami momu masacha. Ndefolesha mami abashikwete. Dekeni na vena mami bakwate. Ndefolesha mami abashikwete. Dekeni na boy mami bakwate. Mane ilaleka sele kwini umu inafula. Dekeni tushani. Dekeni tukoyolodu. Dekeni tushane nati. Nati bela bela.
Bela.
Nati bela bela. Bela bela. Leke intusha na bela bela. Chalo chakuri ya pawa chenzela. Kula ipakshanga kalulu wa chenzela. Isata pela mumeno apela idea. Natu ya dule kule zendeyo idea. Chalo chakuri ya pawa chenzela. Kula ipakshanga kalulu wa chenzela. Kula if area ya ndibulo. Apanda kwa tanefu na lelo tia kutulo. Nda spenda nda spenda. Indara, nda spenda nda spenda. Indara, nda spenda nda spenda. Not ya ma wanu kwa chai. Kimoja. 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 Nda spenda nda spenda. Kimoja. 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 I see you. Managers.
Hey.
Ha. Mr. Mlenga, I see you. Ha. Elpad, you. Aba shaba na kaso. Aba punda fiat. Leta concrete. Ia kaso. Stop boy chishiva. Woo. Ha. Kefa.
DJ Moko Production, Liz, Jello.
Jabwaf!
Mountain Bakehood, you're back on a track.
Zam 8 Base. Stream, download, and share.